waishio mazingira, mazingira magumu. Wadogo zetu na kaka zetu na dada zetu waishio mazingira, mazingira magumu. Tuwalinde.